uyazi
namuna umshaye
ngiyathanda
namuna umshaye ngiyathanda ayinqobuzaki
manje ngiyamthanda wathi yangibetha
uthandana
uyazi
namuna umshaye
ngiyathanda
namuna umshaye ngiyathanda ayinqobuzaki manje
yanqobuzaki
manje
Yeah, yeah, yeah.